kera twatwe dutuye nabi
amikoro make twabaga mu nzivu katuviri katuzonga
nkuruziza Damascene na Mukeshimana Therese ni umusaza n'umukecuru bagize umuryango utuye mu mudugudu wa Nyamimata mu kagari ka Nyamimata mu murenge wa Nyamimata mu karere ka Nyaruguru ubwo uyu muryango wasurwaga n'abajyanama hamwe n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru mu cyumweru cy'umujyanama n'umufatanyabikorwa muri aka karere bakaba bari kumvikana bavuga uburyo nyuma yo gufashwa n'ubuyobozi kuvugurura inzu babagamo imeze nka nyakatsi bararanagamo n'amatungo ngo kuri ubu icyo kibazo cyo kurarana n'amatungo wasangaga kibatera indwara zituruka ku mwanda nk'imbaraga sa cyamaze gukemuka
ubwo rero tukajya turarana n'amatungo mu nzu byari bibi ibinyamugera imbaragasa nyine ugasanga abantu nta kigenda nta gahunda amaganga ukabona nyine isazi ziraduma
ma rero ubuyobozi bwiza buza kureba usanga koko akibwira bati nimugerageze ibishoboka byose turabibona intege mufite murebe ko mwabona urukanka tuzashaka ukuntu twabonera isakaro turuba ku rukanka ruragaragara basanze rwarabonetse bati ngwino twara amabati
Ndazamu hati ndaya tukwara njine turasakara.
Ariko rwose mana perezida yarakoze ntacyo atakoze kuba yaraduhaye inzu nziza nk'iyi tukaba turimo tutavirwa.
Ibyo uyu muryango uvuga ni iby'umuyobozi w'ihoro ry'abafatanyabikorwa mu karere ka Nyaruguru Pasteur Anicete Kabarisa. Ahera avuga ko umuturage w'akarere ka Nyaruguru icyo abafatanyabikorwa b'aka karere bashyize imbere ari ukumufasha guhindura imyumvire akumva ko nawe bimukorerwa agomba kubigiramo uruhare.
Cya kintu cyitwa kugira uruhare mu bimukorerwa nuko agira uruhare mu bimukorerwa ariko yakorewe ariko nawe azi. Kuko mbere yajyaga avuga kwakushaka gukora ibintu ugasanga rimwe aravuga ngo bya bintu byakozwe na ami, bya bintu byakozwe na plan, bya bintu ugasanga we agaragara nk'aho ari imikize n'umusifuzi yakurikira match nk'ahatabirimo ariko uyu munsi avuga ngo bya bintu byacu ibyo bintu rero iyo myumvire
ibi kandi biranashimangirwa n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyaruguru ushinzwe iterambere ry'imibereho myiza Byukusenga Sumuta ahavuga ko abatuye akarere ka Nyaruguru bakwiye kumva ko bafite inshingano zo kugira uruhare mu bibakorwa ashingiye ku muryango wa Nkuruziza Damascene wahereye ku nkunga wahawe maze ukabasha guhindura imibereho wabagamo aho wararanaga n'amatungo mu nzu wari ufite
uriya muturage twasuye muri Nyabimata mwabonye ko n'umukecuru n'umusaza ariko bikitegererezo bigaragara ko bafite imyumvire wumvise ko bavuga uko inzu yabo yari imeze imbere n'uruhare bakoze kugira inzu bimeze neza abafatanyabikorwa rero turabashimira mu iterambere ry'umuturage w'akarere ka Nyaruguru uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa bwo icyo ngicyo ni ikintu tugomba gutoza abaturage bacu kandi barakize rero icyo dusaba abaturage ni ugukomeza kwita kuri uwo muco wo kwigira umuturage ave ku cyiciro yari ariho agere ku kindi ibyo ngibyo azabifashwa nuko mu bushobozi yagiye afashishwa ndetse n'ubundi bushobora kuzaboneka abufata neza mu gihe cy'imyaka ibiri akazaba ashobora kugira icyo yikorera
umurenge wa Nyabimata ukaba muri uyu mwaka w'ingengo y'imari ya 2022-2023 ku bufatanye n'abafatanyabikorwa b'akarere ka Nyaruguru imiryango yafashijwe kuvugurura amazu yabagamo atameze neza igera ku 120 aho ibi kandi ngo biri mu rwego rwo gushyira mu bikorwa gahunda ya leta yo gukemura ikibazo cy'umwana ndetse no gukemura ikibazo cyo kurarana n'amatungo kuri imwe mu miryango y'abanyarwanda Aimable Uwizeyimana, Radio Gukamu, Karere ka Nyaruguru.